Wait, it's the kids next door?
Lele qhingeni ityan lele qhingeni 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 man lele qhingeni ityan lele qhingeni 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 man lele qhingeni ityan lele qhingeni lele qhingeni ityan lele qhingeni
Lele qhingeni chunqe bebafo njengesidudla sinyuke eqheleni. The flow is organic, you would send enqancebeleni. The shocking right ticha ngesintu niyazibuza
kwezinguzibandezeni sekutheni barihlele ecingweni ngenxa yesintu nami ndazibona ndibhala ingoma ephepheni ndasuke kweleni ndoda ihlele eqhingeni. Keep on hustling so hard for your family edladleni yanifa
eva nasikhathi jani phezu kweqhinga for isdriver itrika ndiyayisqwiza but ndiyaspida phezu kolayi ndiyadidiza njengomac jean funa ukutshila
eva nasikhathi jani phezu kweqhinga for isdriver itrika ndiyayisqwiza
lele qhingeni ityan lele qhingeni man lele qhingeni ityan lele qhingeni 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 mani